Isithombe seshumi nesishiyagalombili. Umngane eminyango. ULuka ka 11 amavesi alesihlanu kuya ku 13. Indoda yaya kumngane wayo phakathi kwamabili yathi, mngane, ngicela izinkwa ezintathu ngoba ngifakashelwe omunye umngane ovela kude. Manje anginako ukudla engingamnika kona. Umngane ongaphakathi wayeselele nezingane zakhe, akafunanga ukuvuka. Kodwa indoda engaphandle ayizange ibe namahloni, yaqhubeka yacela. Yaze le ndoda yavuka yamnika lokho akufunayo. UJesu wathi, cela uzophiwa, funa uzofumana, ngqongqozo uzovulelwa. Ngokuba loyo ocelayo uyakuphiwa, ofunayo uyafumana, ongqongqothayo uyakuvulelwa eminyango. UJesu waphinda wathi, akudingekile ukuthi sincenge uNkulunkulu. Ungubaba wethu omuhle, ufuna ukusinikeza umoya wakhe oyingcwele, futhi afeze zonke izidingo zethu. Konke kumele sikwenze ukumcela ngomkhuleko, ukusiza ekulaleleni izwi lakhe, simthembe.